be jokkol mi weltiɓe weltanaɓe on keeɓi famɗu yo heeɗo keƴƴina ɗon gonno usman ñaali ɓuuri woni ɗon ɗo mbiɗa wondi ɗo e Oumar Way Gallo Barou hono gorda
basu folam alhamdulillah
sindi
basu foɗa
bisimilla
heɓni kam keƴña holno mbiramami ñande fuuma
ñaali hay heɗ joguiɗen ton hannden
so watti junga e mbalaro ndu wattu jonomi diwtoto ɗiɗo kabaruji ɗi joguiɗen ton ɗi wonon batu mawɗo keƴƴinaɗo sukaɓe ɗum waɗi le leydi meɗen ndi le sappo ɗi lewru juillet ƴaɓɓe noon ndu ñalawma keƴƴinaɗo cuka cukalalngal le adnaro ndu fo sukaɓe mali ɓe kolliti ko hoƴi ɗum en ñalawma hannden o se gardi yewtere meɗen ɗo noddirten mini magga ɗo en kalan hono kabaru so ɓami fa sukaɓeɓe ɓami kalisiji mumen coggu lebbi arandeji ɗi hoto ɓe gartata ɗiɗo kalisiji e garan timminiren birki sembe cenɗi basket wattu joni sukaɓe roɓe gala duuɓi sappo e jeenayyi ko wondi e fiide le leydi Thailand
sappo ɗiɗi e lewru juillet ƴaɓɓendu wonno ñalawma leyɗi aduna keƴanaɗo jeunesse
a wofo e fewi Ousmane Niali Boulle majjun yeruɓe meɗen ɓe ka kolliti ñalawma hannde ko wembi ɗum en sanne so woɓɓe ni kolliti wiide wayde golle woni le leydi ndi yogaɓe du kolliti wiide hono sukaɓe gollonoɓe kohe muɗen wala fo ko pabirte keɗɗen ko bomo konkoɓɓe cifi dow hen
nous voulons vraiment il a amen yo jaam hewte nder leydi Mali ti ɗalla guruɗo o yo ɓuuri fof wayde jande e famine ngol e kaña sati fof moftere golle wonande jangguinoɓeɓe sugula mawɗo sukaɓe leydi Mali wakkati juni o yo kabaru heɓugol golle saabi ko ɓuuri hewde soɓe tilike jande tan heɓugol golle tiɗanamɓe miijoji kay ñakata sukaɓe dun ne jogui jakavere eɓe jiiɗi darade e darɗe mabɓe kaɓe gala bawɗe hinnadi ɗiɗo miijoji lobbi ɗi sa ɓami sukaɓe leydi Mali ɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe gattanta hakkillo fewi ko woni ɓingu leydi jankako eɓe jeebi kala ko woni gurdam ɓiɓɓe leydi ndi
société
Oumar Way Gallo ko wembi sukaɓe goɗɗum aɗa andi fa joni sukaɓe ana keddi hurtinede ne hurtinirede sembe
noon wori guel ɗo cukalel guel duuɓi sappo e tati gonguel ɗo bomako ɗoɓe kolliti wiide abbi ko sini sina wattamo e dewgal hokkamo sukamo duuɓi muɗum ƴaɓɓi duuɓi noga e wattu joni o holli tan wede inniraɗo o wona jariɗo oɗo golle no wori keɗɗen inniraɗo ko sifi dow hen
ngal jeegol wawa latade fay sa seeri debbo saɗa yiiɗi hokkude ɓiyum ka fu aɗa hani ra inde ɗum fa andana ɓeydi hen du yo duuɓi sappo e tati tan o suka pamaro o yonali dewgal ɓiyan debbo e min ɗo hoore kam en jaɓali ngal dewgal heedi ga am ga non ngal dewgal yo wayde tedde ngal non gorko mo abbi ko suɓanima o wala ga feyi yo gabon o woni yo suka mo duuɓi nogay e ɗiɗi
en kalan joni haala jande nen no defna hani fuɗɗude altinere warore nde Oumar Way Gallo hono worri
ɗiɗo examen ngaji noddiraɗi def ana wonti e landinede ko ɓuuri sukaɓe ujunaji temeɗe ɗiɗo e capantato e jeyomo kañi en peccali centre ngaji ujunere e temeɗe jetti le leydi meɗen ndi wattu joni o kanko laamiɗo kabaru examen ngaji le leydi ndi o holliti dabareji ɗi fo piyama dow hen yalla ɗiɗo examen ngaji ana gaɗa
Oumar Way Gallo mbaɗa keɓɗa defaldega
aywa ɗum duuɓi gaɗi le hen ñalawma hannde
Ousmane mbiya sukaɓe bonne chance
noon wori soɓe tinniki tan def wona hunde tiɗude
en kalan joni haala yewtere meɗen noddirte mini mag ndenen no hannde ene fawi dow sukaɓe heɗum joddi mumɓe hoto gattata kalisi o
noon wori Ousmane Niali Boulle wala fo ko wawi yaade caggal kalisi ñalawma hannde o ɓeɗo sukaɓe ko ɓuuri hewde mabɓe fo so nangui coggu lebbi ɗi hollitan wiyede gattan nokkule kewɗe hoto ɓe gattata ɗiɗo kalisiji hoɗum waɗi so sukaɓe ɓeana golle ɗiɗo golleji fa keɓen famtade gaare keɗe Mamadou Sama Sewko e Ousmane Dikko
gu'o mabɓe hinnadi kabaru golle sukaɓe ɓe na keeɓa teraji kewɗi banggal jogola joddi mabɓe ɗum wawata fe darnade almusaɗɗaji mabɓe foof e wi yoga e mabɓe keɓal mabɓe woni ko famɗani hajuji mabɓe ɗi
e misalu so ujunaji nogan joɓeteɗa lewru so ndu wati ata jogui tiɗalaji ujunaji sappanɗe nayyi no joddi ndi warta noon tiɗalaji ɗiɗu garata mono fuɗu e arsuku muɗum yogaɓe gollata ka ana jogui fou yogaɓe hitande hurde ana golla ka wala fof ko jogui sa yoɓi neɗɗo fa heewi tan wajibi o wujjata sa yoɓata neɗɗo gasa du aɗa hani jondorade
fou e wi wali tikkite dunke kabaru keɓe sellaji jogola joddi sukaɓeɓe naɓɓili e sababuji kewɗi
ley mali ɗo jobdiji ɗi ana panɗi hono sukaɓe fuɗɗoɓe golle ɓe keɓal mabɓe gal noon yo banggal almusaɗɗaji waɗete yoga odu resete ka ko tawi ka hannden ko noon ko ɓuuri hewde joddi ɓeɗo sukaɓe fou ñamete fa satuji e ñalmo leydi hen ndu ɓeeɗo sukaaɓe yoga ana jiɗi hollinkinaare so e fuɗɗi gollude nande woɓɓe hono fuɗɗuɓe golle ko ɓuri duuɓi nogayna capantati.
Ka Amadou Doumbia yo suka gollowo nder gollirde gardien Yaku heɓi jaati huncande ɗum hoore e ley hitande 2017 ko fuɗɗi golle makko. O faccintini min dabareji ɗi o notorto.
Tiiɗ Allah fuu mi heɓaali le golle am o lewru fuu 6,000 joɓitemi. Kaalisi cewɗo ko keɓanmi seeɗa seeɗa ko gaɗami nguure am joddi am lewru ndi mi resandi.
Ndenno hinnaade ko ɓuri fof hasindina nde woni jogalallo bo kabaru juddi wali tigiti hultiwiide gollirɗe ne haani huncande hoore dabareji mbawɗi laataade sababu sukaɓe mbawa jogaade no fewiri juddi mabɓe.
Eyi baro mine mila an ka yara mawɓe joddima fa gasa de
aywa mine en jawan ɓe kay ko naati e junggo ngo fuu yaltide Ousmane Niali Boule ko heddi ko miɗen pawi gikki amen dow lanɗo
a bisimilla nenno farde meɗen yettade haro caldi hoɗo woni ko joguiniɗa guiɗiraɓe meɗen sukaɓe.
Hono ono sukaɓe jiɗɗo kanko noddirteɗo Oumar Konaté kañe Safi Diabaté jiɗɗo hono kabaru ko nayiri banggal jimi oɗon mbawi yaade nokkure ɗoɓe noddirta songoyi kañe Club Africa.
Eyi boro nenno fa hande hollitini wi won ñalawma du keƴanaɗo koɓe mbiyata fina tawa e artistique banggal saria nenno ɗum wondi yambinede ley yontere nde ɗoɓa makko ɗo
ɗum waɗanle capantati e goho lewru jeendu nokku noddirteɗo institut français wakkati sappo e nayyi yamde Ousmane Niali Boule hollitini wiide théâtre ngaji fa yetto e mergui fu garan tawede le majjum aɗa haaja yettoyade toon
eyi sa itta sa yoɓanan gal ngay
basi wala mi noddima toon
e ñan joni kabaru haro calɗi. Final yambere arandere Afrokan basket bolɗi wonno ballon juuɗe nenno ko worɓe ana ha wondi e hani fiyede ɗo Bamako ɗo nenno handen kenya kañi e RD Congo kani fiidude
ɗeɗo leyɗele ɗiɗɗe gana leyɗele domtaɗe ley oɗo golle fe Ousmane Niali Boule hollitindiwde RDC Congo kañum heeɓi so hawi leydi Angola ndi kenya du hawino leydi Maroc.
E Mali ne hono worri leyɗe biɗe
Mali kañum laati leydi joyo ɓerde ley hen caggal koɓe kawi leydi Tunisie ndi ɓe gatti ɗon baddi capanɗe jeegom e nayyi ɓen keeɓi baddi capanɗe jeegom.
Rewɓe fiyoɓe basket wonno ballon juuɗe ɓe kiɓɓinayi duuɓi sappo e jeenayyi ko wonduno e fiyede Thaylande ɗum ne hono ɗum worri baro
hollitindiwde leydi Mali ndi ɓe jalti caggal koɓe kawre leydi Australie ndi so watti ɓe baddi capanɗe jeegom e tati kamɓe ɓe keeɓi baddi capanɗe joyyi e goho. E jara hono kabaru fiigol ballon wori Ousmane Niali Boule hollitinde wiide yimɓe ne fifaɓe ɓe jaltini kasa yuɓɓo yimɓe mabɓe oɓe mbi leydi Mali ndi ana wonde yaade yesso les rumde afrique nde leydi Mali ndi kañum won leydi sappo e goho ɓen.
Oumar Waygallo a jarama.
A jarama sanne Ousmane Niali Boule
sakiraɓe nenno kedde heɗare yewtere tous o guerande waran jokkininde